ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele, ngithokoze kakhulu phinde futhi ngamukele engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian It Works. Ngathembeka kuwe, mina ngangeyena umuntu wayemuhle emnandi. Ebusheni kakhulu, ngangiwathe njo amehlo ekuwineni nasekuphumeleleni. Engangikwenza ngokuthi ngagxoba ngisho phezu kwabani, inqobo nje uma ngifike la engifuna ukuya khona, ngiwinile. Kodwa kwahamba, kwakhona okuguqukayo. Umbuzo ukuthi kwakuyini lokho? Yini le eyaletha uguquko olukhulu kangaka olwaqhuba impilo yaze yafika la ikhona namanje? Mumva le, abantu engangibabalula ngokuba madla kwabe kungamaKristu, kungamakholo. Ngangawezwa kahle ndlela nathizeni, angazi noma ngangisho ngale ndlela yini, ukuthi ukulunga nokukhanya kwawo kwakukhanyisa ubumnyama benkambo yami okungakha engicika amakholo. Kodwa eminyakeni yama-1990s la khona izinto zase zimapeketwana empilweni yami. Yiwo kanye lamaKristu avula iminyango emzini yawo ey'nhlizweni zawo ukungenisa nokurabha umphefumulo wami otwayini olwalungibhekile. Angisho ukuthi kwangekho ngisho igama elilodwa lokungilahla ngecala kulamakholwa nongabazane ngami. Lamakholwa asondela kimi ukungisiza nokubambisana sami esikhathini lakhona ngangiyinhlwa uqobo lwayo. KwabaseFesu 4:32, maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Angisho ukuthi lamagama azwakala kamnandi kuze kube ukuthi umuntu owayenjengami muva le useyasondela uzongena empilweni yakho, ebese kuthi uwenzeke manje. Njengokuba umbhali ophinde abe usotheology uC.S. Lewis wakwakubeka ngokuthi bonke abantu bacabanga ukuthi ngumqondo omuhle ukuthethelela kuze kube ukuthi sebebhekene nakho ey'nhlozini zamehlo sekumele bakwenze lokhu kuthethelela. Usho njalo, ungangabazi nokuthethelela ongenambandela kwala makholwa empilweni yami kwakhuluma okukhulu kimi ngothando lukaNkulunkulu olulethwa ngomnikelo kaJesu kuleso siphambano phezu kwanoma yini enye into. Ngakho ngiyancenga ukuba maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengokuba noNkulunkulu kwanithethela ngoKristu.
Ukuyi toilet devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.